it's all on this one. We plan, but God decides.
Shabaka,
kwanza kabisa baba, naomba unisamehe kama nitakuwa na kukosea. Bwana moyo wangu mimi una mengi, na sina hata moyo kumlezi. Baba, sinaona nilivyonona, pengine siwezi kuyasema sababu naona. Baba, ila mimi nataka kukua.
Baba, kweli wewe ndo